just me on this. JP Jabolo music. Ah, matotech. Hey, tusifu mokosi kwa njia ya akije ya ukweli. Yeah. Ehe. Atenini. Bizna, neno imekuwa biashara. Mokiki, mokika, Mungu ataki gikmikiko. Ati leo kanisani, nina kesho ujipate kwa muganga. Acha kuchanganya, neno lake Bwana ni atari. Inatamuka asari, ukilamba uwezi acha. Ukicheza ni atari, alichapa watu kanisani. Wakifanya biashara, wakichafua hekalo lake Bwana. Na pia wewe chunga, na unaokikuja kunyoroshwa. Very soon, nigik muti moricho, okuluoro kata wangya sai. Hey, obongo nyaka laga, malago jidunga kwa ilagi yogi. Tunakanyaga ule no satan wange teke kadanganya watu wa Mungu alikampustila kukili nikiwa na Yesu tupot apek na tusijichanganye tukajikoroga na mambo ya dunia
baya sana
tufuate Yesu yeye ndiye njia tena ya uzima mara this and that utasikia tena mefanyika kanisani akisiba amekam
akakula
kondoo wachache kanisani oh no tumepeleka maovu chafu kanisani baba na omba utukame
haya marakando unacheza na neno haya uloke giro wala haya marakando unacheza na neno haya uloke giro wala
iba baba wea mudo alami hawezi atini kino mudo apaki kam brother kam sister kam vile riva maji ya uzima inatua shida maji ya uzima inatua magonjwa sayo niko cool niko bread kama angel sayo niko cool niko bread kama angel Sendigo cool, niko bread kama angel. Ana aware na yes na, aware na yes na. Ana amele na yes na, amele na yes na. Mina miela, mina pama, mina sifu, mina cheza. Mina siku mokozi Yesu Kristo, diye mokozi ati. Siku mokozi Yesu Kristo, diye mokozi.